Wasitwala tina
ungasiyeki
bahle
bawela ngapheshaya
inhliziyo
igcwele
uthando
sakho
hamba kahle mkhonto Kondo wezizwe hamba kahle mkhonto wezizwe woli kholi hlahla phambi hamba kahle madiba dima salile hills rambling into the distance, hiding my portion of peace away into the distance. There I linger, my long walk isn't ended. I'm on my way. Hamba kahle mkhonto wesizwe konke kwenzekile umhle umsebenzi wakho
Madiba
konke kwenzekile umhle umsebenzi wakho sebenzi wakho Sebenzi Wow.